umeutawala. Ndio nipe dawa unilegeze nipate kulala.
You're my girl and I love ya. Tena umenikamata. You're my girl and I love ya.
Ade, ade, adede. Moyo wangu shopitia dengi. Ade, ade, adede. Now I know if you want to watch you. Ade, ade, adede. Nakupa leo kesho usiende. Ade, ade, adede. Now I know if you want to watch you. Ipulize kama moto ipoe. Bomba bomba maji maji litoe. Kama mwizi kama vipi nisakoe. Mahesabu basi nikokotoe. Sentence na kumisi boy. Tani ya moyo wangu medifungia. Kukuwacha sora hidi si boy. Mana na enjoy hii dunia. Sunset na kumisi boy. Tani ya moyo wangu medifungia. Kukuwacha sora hidi si boy. Mana na enjoy hii.
You're my girl and I love ya. You're my girl and I love ya. Tena umenikamata. Yo, my girl, and I love ya.
Ade, ade, adede. Moyo wangu shopitia dengi. Ade, ade, adede. Now I know if you want to watch it,
Mix.